dugu sitɛta jeli kɔ kalan sitɛta sabati kɔ ɲamakala sitɛta dalili kɔ kitabu sɛbɛn sitɛta hakilisigi kɔ dugutigi sitɛta sabali kɔ kungokɔnɔ baara si tɛ taa farinya kɔ muso si tɛ taa masiriw kɔ